baby baby lero nkuyimbideyo kano ani kano kako omanye nti woto omutima kulumanyo bera ndowooza tino gyoyitira bakusumbuwa kulwobwo bulungi bwo bino byotambula ng'osagala kuli kweyitako naalumwa omutima nange ndowolereza iruliboolo ne bakuntwalako nze nkwekutte omutima gwange ngukuwadde
ngukuwadde
nze nkwewadde ebyange byonna bitwale gwe
bitwale bebi
bimi nakupenda sana pia nakwitajo
nakwitajo
nze nkwenda nyo nkwenda kumwene tirambala
tirambala
kuteka mukalale tekitegeeza nti I don't love you
baby I don't love you
baby nze nkwagala naye abakwegomba nkumu
awo
nebuuza ndi kukwekawa kuba banja abakunoonya nyambanga toba wa namba yogana gana olibomenya omutima olikiriza n'ogibawa bamukwano gwanga asinga gwesuubira kulekawo nze nkwekutte omutima gwange ngukuwadde
ngukuwadde
nze nkwewadde ebyange byonna bitwale gwe
bitwale bebi
bimi nakupenda sana pia nakwitajo
nakwitajo
nze nkwenda nyo nkwenda kumwene tirambala
tirambala
my love for you for you for you
baby for you
I wanna take you home
oh.
home home
home
nze njagala kwe balala bande kamundi kukwe nze nesize kwe kyontwala kyendaga my baby nonjigezanga okuvawo olibanzo nzise nyo kimanye kwagala nyo era notalabisa sirubalayo nze nkwekutte omutima gwange ngukuwadde
ngukuwadde
nze nkwewadde ebyange byonna bitwale gwe
bitwale bebi
mimi nakupenda sana pia nakwitajo
nakwitajo
nze nkwenda nyo nkwenda kumwene tirambala
tirambala